tadine mabibere isanga omukwano gwe baalina leka bungi tatatatamata mama yetalanga oyinza kugamba waliwo omuganya natera okuja tadinga bamuyisanga abaka nabikwata bulungi byonna nesuubiza nti oyalitwala I'm gonna repair ya.